desires ready to lead us in there is a fountain, but before we do that, let's open in prayer. Emmanuel, will you open up?
Let's bow down and pray. Father Almighty, we want to thank you for this beautiful day. We want to thank you for the gift of life. We want to thank you for your mercy, for your forgiveness, for your grace upon our lives, Father. It is unto your will that we stand here today. It is unto your will that you are giving us a chance to listen to your word, Father, so that we may change our ways, may change our mindset, so that we may do according to your will and please you, Father. As we gather here, as we listen to your word, Father, may you guide us to lead us in the way that pleases you, Father. And us as your children, may we listen and understand and be of that idea that it is very important in our lives to get to respect and honor your word, Father. We pray that you may help us in Jesus' name, I believe.
Amen. Okay, there is a fountain. Catechism, question 125, how can we know the Word of God? How can we know the Word of God?
We are commanded to hear, read and practice
the Scriptures. Tunawezaje kujua neno la Mungu?
Tumeamriwa kusikia, kusoma na kuchunguza maandiko.
What is a church?
A church is an assembly of baptized believers joined by a covenant of disciplined witness who meet together regularly
under the preaching of the word. Alright, listen, when we have such a long statement, it's better. You have someone in front, okay? And so it is better for each of you to pay attention where I'm at in reading, because you can't hear the person way over there, and you can't hear the one over there and over there. So if you all stay with me, then we have a better chance of staying together.
So
I'm not saying follow me because I think I'm so important. I'm saying follow me because I'm the one up front. I'm easy to see. It's easier for you to hear what I'm saying. Now we can all stay together that way.
Alright,
so let's try this question 126 again, and let's all try to stay together. Alright, what is a church? A church is an assembly of baptized believers joined by a covenant of discipline and witness, who meet together regularly under the preaching of the Word of God. Alright, Kiswahili.
Kanisa ni nini?
Kanisa ni kusanyiko la waumini waliobatizwa, waliounganishwa na agano la damu na ushuhuda, ambao hukutana pamoja mara kwa mara chini ya mahubiri ya neno la Mungu. That is a long one, but listen, it is very important. Because what we have to realize, number one, this definition of a church, all of it comes from the Word of God. We have to understand, it is God who determines what a church is.
Mwenyezi Mungu ndio msingi wa kanisa. Mwenyezi Mungu ndio uhalalisha kanisa. Mwenyezi Mungu ndio uweka ufahamu juu ya kanisa.
And what we have to accept is the truth that according to this definition, most of the churches, everywhere we go around our area, and we see this is a Christian church, this church says Christian, this says Christian. If I go home to visit my friends and family and our donors in Texas or any other state in the U.S., most of the churches, when I'm driving down the road and I see this is a Christian church, that's a Christian church, almost none of them meet this standard.
Kumbuka kwamba nimesema kwamba kanisa ni mali ya Mwenyezi Mungu. Kanisa inamilikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ukitembea katika ulimwengu huu wetu sasa, makanisa ni mengi, lakini makanisa hizo zimejengwa kwa sababu ya faida ya kibinadamu. Hakuna kanisa ambaye inahitimu nafasi ya Mwenyezi Mungu.
And so it's important, even though this is a very long statement, that you spend some time not only memorizing it, but really consider what is being said here.
Kumbuka kwamba jibu la ilo swali la 129 ni ndefu sana, lakini jambo la maana si kukaribi jibu peke yake, uweze kujua maana na lengo na Mwenyezi Mungu ya kuweza kupatia kanisa maana kama hiyo.
Because understanding this definition of what a church really is according to God will save you from a lot of trouble and heartache in your life trying to fellowship or join with churches that are not really churches.
Kuweza kuelewa na kufahamu vile Mwenyezi Mungu amepatia maana ya kanisa kulingana na ukweli wake inaweza kusaidia uache kwa katika hali ya dhiki na kufadhaika na kuhangaika, kwa sababu wengi wetu tunatafuta kanisa, hatutafuti Mwenyezi Mungu.
Because we live in a very difficult time where many of our what are called churches only are churches according to the definition of men.
Wengi wetu vile ambavyo nimesema hapo awali ni kwamba binadamu huwa anataka Mwenyezi Mungu afanane na jinsi yake penda. Kwa hivyo kanisa nyingi ambazo zimetengenezwa katika kijiji hiki na sehemu nyingi katika ulimwengu zimetengenezwa kwa sababu watu wanataka sadaka, watu wanataka sifa, watu wanataka cheo, hawamtafuti Mwenyezi Mungu.
But many of them, if not most of them, are not churches according to the definition of God.
Na kulingana na vile Mwenyezi Mungu anahalalisha kanisa, inamaanisha hivi kanisa nyingi hazihitimu nafasi ya Mwenyezi Mungu.
And it is God alone through his word alone that determines what a church is.
Na Mwenyezi Mungu pekee yake na kupitia neno lake takatifu ambalo ni uzima ndio anahakikisha na anaweka msingi katika kanisa lake.
And like any other doctrine of the word of God, either we agree with God or we're against God.
Kwa kumbuka kwamba kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kuna majibu mawili ambayo yanatokana na wewe kama mtu ambaye anaamini ama amekosa kuamini. Ni yule ambaye anapinga Mwenyezi Mungu na yule ambaye anamtii Mwenyezi Mungu.
Now believe me, being against God is not a place where we want to be. So we have to know the word.
Kulingana na ushuhuda ambao tunapata katika maandiko matakatifu, yule ambaye anampinga Mwenyezi Mungu ako katika nafasi mbaya kwa sababu utaangamia.
Okay, now with that I want to finish our study of Proverbs chapter 3 verse 5. And 6.
Na tukimalizia pale tunaelekea katika kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 5 na 6.
Proverbs chapter 3 verse 5 and 6.
Methali sura ya 3 mstari wa 5 na 6.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe.
In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths.
Katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako.
Now remember we started yesterday by saying there's many many times in our lives where we just don't know what to do.
Mara nyingi katika maisha yetu huwa tunapata ni kwamba tumefika katika hali ya kuhangaika hatujui chenye jambo la kufanya.
So what do we do when we don't know what to do?
Je, utafanya nini wakati umefika kiwango ya kwamba uwezi jua jinsi unatakana kufanya?
Well, we should do the same thing as when we do know what to do.
Tunachukua nafasi ya kuweza kutenda vile ambavyo tunajua jambo tunatakana kufanya katika maisha yetu.
We should first walk closely with the Lord.
Jambo la kwanza vile Mungu ametuelekeza ni kwamba tutembee karibu na Mwenyezi Mungu.
We should trust in the Lord with all of our hearts.
Tuweke tumaini yetu ndani ya Mwenyezi Mungu na moyo wetu wote.
Now in order to do that we must be walking closely with the Lord.
Njia pekee ama bora kuweza kustahimili hali ambayo unapitia katika maisha yako ni uwe karibu na Mwenyezi Mungu.
We must have a relationship with God.
Ni lazima uwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu.
Now I can sit here and tell you that I know President Kenyatta.
Kwa mfano naweza simama hapa mbele niweze kuambia kwamba nafahamiana na rais mkuu wa Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta.
That would be very easy because it is a simple thing to find out much information about the president of Kenya.
Kwa mfano kupata habari yote juu ya rais wa Kenya ni jambo rahisi sana, mtu wote ana nafasi ya kupata hiyo habari.
But just because I can read what the newspaper says or I can read what a book about his life says and I can study some facts about him, it's not the same thing as being in a relationship with him, isn't it?
Kumbuka kama unaweza soma ujumbe katika barua, katika mtandao juu ya rais wa Kenya, si vile vile ambao unaweza kuwa na uhusiano naye ana kwa ana ama moja kwa moja.
And it's not much different when it comes to God.
Na vile vile ukiangalia Mwenyezi Mungu hakuna tofauti kubwa.
You can all come to a Christian school, you can go to a Christian church on Sunday and you can hear many facts about God and what God has revealed to us through his word.
Ni kama Mkristo kila siku unaweza elekea kanisani, kila siku unaweza kuwa katika maombi na unaweza soma katika shule ambayo inategemea Ukristo, lakini
but it doesn't mean the same thing as having a relationship with God, knowing God and God knowing you.
Kumbuka kwamba hiyo hali ya kuweza kusoma neno la Mwenyezi Mungu halimaanishi ya kwamba unamfahamu ama unatembea katika njia za kumpendeza Mwenyezi Mungu.
There's only one way to hear from God.
Kuna njia moja pekee ya kupata ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Now what is that? Raise your hand if you know how you can hear from God. Annette knows. How do you hear from God? Through the Bible.
Naambiwa kwamba kupitia maandiko matakatifu ndioweza kufahamu na kumuelewa Mwenyezi Mungu.
I don't go stand by that sugar cane over there and hear the wind blowing through it and I say, oh, I hear the whisper of God.
Uwezi chukua nafasi ya kwenda kusimama mahali popote ama usimame popote ama upate ndoto katika maisha yako useme kwamba Mwenyezi Mungu amezungumza na wewe.
I don't go to sleep at night and wake up remembering a dream and say, oh, God came to me in a dream.
Usichukue nafasi ya kuona jambo fulani ukachukua kama ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia maono.
No, anyone can stand by the sugar cane and hear the wind.
Kuna kila mtu anaweza sikia vile ambavyo upepo unapeperuka.
Everyone has dreams. Some people remember them, some people don't.
Kila mmoja wetu ana ndoto na ndoto hutokana na fikira zetu.
It doesn't mean God is speaking to you.
Hii haimaanishi kwamba ukiwa na ndoto Mwenyezi Mungu anazungumza na wewe.
The way we hear from God is reading God's word.
Mungu ameamrisha kwamba njia pekee ya kuwa na uhusiano na yeye ama kumfahamu ama kumjua ama kuwa na mawasiliano moja kwa moja ni kupitia maandiko matakatifu.
Now how do we talk back to God? We hear from God reading his word. Now how do we talk back to God? Raise your hand if you know.
Ile hali yetu ya sisi kusoma Biblia, je, sisi tumjibu Mwenyezi Mungu kwa njia gani?
Albert knows how.
Through prayer.
Kupitia kwa maombi.
So in the same way that I could sit here and have a conversation with Emmanuel, I'm talking to him, he's talking to me, and we're talking back and forth, we're having a conversation.
Na vile ambavyo naweza kuzungumza na mwenzangu Jeff, naweza mwambia jambo na yeye ananipatia jibu ama mimi ananiambia jambo na mimi nampatia jibu. Ni vile vile na uhusiano na Mwenyezi Mungu.
In a similar way we can converse with God. We hear from him through his word and we talk back to him in prayer.
Vile ambavyo unasoma maandiko matakatifu ili kuelewa zaidi unawasiliana na Mwenyezi Mungu kupitia kwa maombi ya kupatia ufahamu zaidi.
So don't tell me that you have a relationship with God and yet at home your Bible is just sitting on the shelf, there's much dust on it, you never pick it up, you never look at it, you never read it.
Huwezi sema kwamba una uhusiano na Mwenyezi Mungu lakini Biblia yako imekaa katika kabati imejaa vumbi peke yake. Huwa unaiangalia tu lakini hauisomi.
And you never pray?
Na kwa nafasi nyingine watu hukui katika maombi.
How can you have a relationship with God, you never talk to him and you never hear from him?
Utakuwaje na uhusiano na Mwenyezi Mungu na huo uzungumzi na yeye na huo hukui katika maombi?
In the same way I've never talked to President Kenyatta, he's never spoken to me.
Na katika hiyo hali ambayo tumesema hapo awali kwa mfano haujai zungumza na rais wa Kenya na yeye hajai zungumza na wewe, mtafahamiana kwa njia gani?
So therefore if I tell you I know President Kenyatta, you won't believe me.
Kweli kwamba kupitia hiyo hali ni kweli kwamba hauna uhusiano wowote na rais wa Kenya.
So we walk closely with God to we trust in the Lord with all of our heart.
Ni lazima tuweke tumaini yetu ndani ya Mwenyezi Mungu na moyo wetu wote.
And we take matters to him in prayer. We talk to him about that which is important to us.
Na lazima tuchukue dua zetu, shida zetu tumuelezee Mwenyezi Mungu ili yeye aweze kutusaidia kwa sababu yeye ni mkamilifu.
Then the passage says, do not lean on your own understanding.
Naambia kwamba wala usizitegemee akili zako mwenyewe.
We don't try to figure things out on our own.
Usichukue nafasi ya kutenda mambo kulingana na uwezo wako wewe mwenyewe.
If I could teach you one thing, children, as you are growing up.
Kuna jambo moja ningeweza kuwafundisha ama ningependa kuwafundisha vile ambavyo mnazidi kukua na kukomaa.
How I would love for you to understand that your feelings will lie to you.
Ukweli ni kwamba hisia zako zitakudanganya.
Much of our troubles, much of our sins that we choose to do come from our feelings lying to us.
Ile hali ya tamaa kuja kwa mwili wetu na ile hali ya kujipendekeza sisi wenyewe huwa inategemea tamaa zetu ama hisia zetu sisi wenyewe.
Our feelings tell us, oh, just do this, it will be good, it will be wonderful, it will feel good.
Hisia zetu huwa zinatuelekeza katika sehemu ambayo unaweza kwamba ukifanya jambo fulani utakuwa unajifurahisha mwenyewe, lakini unafuata akili na fikra na maarifa ya hisia zako peke yako.
We lean on our own understanding and it brings us trouble after trouble after trouble after trouble.
Na mara nyingi katika maisha yetu tunategemea maarifa yetu, fahamu yetu sisi wenyewe, na inatuelekeza katika shimo na tuwezi ondoka katika hiyo nafasi.
Stay in the word of God.
Mkimbilie Mwenyezi Mungu na umtegemee yeye katika neno lake.
God will never leave you nor forsake you.
Kumbuka Mwenyezi Mungu haibadiliki, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu na hata kuacha.
Why should you lean on your own understanding when you have the God who created not only you but the entire universe and sustains everything with his very word?
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu alituumba sisi sote na akaomba ulimwengu na uhifadhi ulimwengu wote na kulingana na neno lake ambalo lina uzima.
That same God has revealed to you that which you need to know to live a life as a Christian.
Na Mwenyezi Mungu ambaye alituumba sisi sote, anatupenda sisi sote, anahakikisha kwamba ametupatia huruma ya kutosha kwa sababu kupitia kwa mwanao wa pekee tumepata uokovu. Amehakikisha kwamba nafasi yote ya kuweza kuishi katika ulimwengu wake unapatikana kupitia neno lake na amri zake.
So don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge God.
Na katika njia zako zote mkiri yeye.
Submit yourself to God's will.
Mheshimu Mwenyezi Mungu na unyenyekee mbele yake.
Read God's word and obey God's word.
Soma neno la Mwenyezi Mungu na uweze kulitii katika maisha yako.
My goodness, if you don't know what to do, do that.
Kama hujui ama ufahamu chenye kufanya, jambo la maana ni kwamba Mwenyezi Mungu amekuelekeza na amekupatia mwongozo kupitia maandiko matakatifu.
Read God's word and obey God's word.
Mwenyezi Mungu ametuamrisha kwamba tusome neno lake na tutii neno lake.
I think we'll have to stop there.
Naomba kwamba tungependa tuendelee lakini tutasimamia pale.
But what I want to close with is this.
Jambo ambalo nataka kumalizia nalo ni hili.
In the beginning was the word.
Hapo mwanzo kulikuwa na neno.
And the word was with God.
Na neno lilikuwa na Mwenyezi Mungu.
And the word was God.
Na neno lilikuwa Mungu.
Not only do we have the revealed word of God in the Bible.
Sio pekee kupata tu neno la Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu.
The living word of God, Jesus Christ.
Kuna neno ambalo na uzima ambaye ni Yesu Kristo.
Entered into His creation.
Iliingia kati yetu katika viumbe vyake vyote.
Took on the body of man.
Akachukua nafasi ya mwili.
And lived under this law of God according to the word perfectly.
Akaishi kati yetu akitii sheria ya Mwenyezi Mungu kikamilifu.
All the demands of the old covenant Jesus kept for those who believe.
Yale maagano yote masharti yote ya agano ya kale Yesu Kristo aliweza kuyatimiza.
And then Jesus obediently went and suffered and died on the cross.
Na Yesu Kristo katika nafasi yake ya kutii aliweza kukiri na akaenda msalabani na akafa kwa sababu ya dhambi zetu zote.
To satisfy the wrath of God for all of the sins of all those who believe.
Na ili aweze kutosheleza ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ya wale wote ambao watatenda dhambi, wale watu wote sisi viumbe zake ambao tunatenda dhambi.
2 Corinthians 5:21, he who knew no sin became sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in him.
Kumbuka katika kitabu cha pili cha Wakorintho sura ya 5 mstari wa 21 ni kwamba yeye alifanywa dhambi ili sisi ambao tumetenda dhambi tupate haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
God in his word reveals to us that he demands righteousness.
Mwenyezi Mungu anahakikisha kwamba yeye anahitaji haki kutoka kwetu sisi.
For us to be in a real relationship with God, we must be righteous as he is righteous.
Lazima tuhesabiwe wenye haki ili tuweze kuwa na uhusiano wa kweli na Mwenyezi Mungu.
There can be no sin in us.
Anahakikisha kwamba hakuna mwenye atakuwa na dhambi atasimama mbele yake.
For God can have no fellowship with sin.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mtakatifu na ni mkamilifu na hawezi kuwa na uhusiano na dhambi.
But Christ satisfied that wrath of God towards sin for all who believe.
Na hii haki inapatikana kupitia matendo na Yesu Kristo kufa msalabani kwa sababu yetu sisi sote.
3 days later he rose again.
Nakumbuka kwamba baada ya siku tatu aliweza kufufuka.
And he received a glorified body.
Na tukaona kwamba alitukuzwa katika nafasi ya mwili.
Christ now exists in his glorified state.
Na Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo anaishi katika hali ya utukufu.
And after 40 days of ministry in the world, after rising again, he ascended into heaven.
Kumbuka kwamba baada ya kufufuka siku nne alifanya huduma yake na kisha akapaa akaelekea kwa Baba.
Where he is seated at the right hand of the Father, that is the position of power. All authority in heaven and earth has been given to him.
Nakumbuka kwamba amekaa katika kiti cha enzi katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi na amepewa mamlaka juu ya vitu vyote katika ulimwengu.
Christ rules and reigns today from heaven.
Mungu Yesu Kristo anatutawala na ameshika ushukani juu ya kila kitu katika nafasi yake kwa kule ulimwengu ile kule mbinguni.
And there's a day coming where he will return.
Kumbuka kwamba kuna siku ya kiyama ambayo atarejea kutuhukumu sisi sote.
This time with great judgment.
Na kwa sababu hiyo wakati atakuja katika hali ya utukufu.
That is the last day.
Na hiyo ndio siku ya mwisho.
Where the goats will be separated from the sheep.
Kumbuka kwamba hiyo ndio wakati wale ambao wanatenda maovu watatengwa na wale ambao wanatenda haki.
The believers will be separated from the unbelievers.
Waumini watatengwa na wale ambao wanampinga Yesu.
For all eternity.
Na kwa sababu itatendeka kwa nafasi ya milele na milele.
Where the unbelievers will suffer the wrath of God for all eternity as the just penalty for their sins.
Kwa wale ambao walikosa kutii na kuamini kwamba Yesu Kristo alikuja kuokoa katika nafasi ya Mwenyezi Mungu, hawa wataelekea kuzimu na kuteseka milele na milele.
But the believers, those who by faith are in Jesus Christ, they have the righteousness of Christ.
Kwa wale ambao ni waumini kupitia imani ambayo inatokana na matendo na kazi ya Yesu Kristo,
they are saved for all eternity.
Watapata wokovu wa milele na milele.
They inherit the new heavens and the new earth that God will create.
Watarithi mbingu na dunia ambayo Mwenyezi Mungu atatengeneza katika nafasi ya upya.
And they will live in relationship with God for all eternity.
Na wataishi katika uhusiano wa milele na milele na Mwenyezi Mungu.
That is it. Those are the only two kinds of people in the world.
Na ambao kwamba hao ni aina mbili ya watu ambao wanapatikana katika ulimwengu, wale ambao wanatenda maovu na wale ambao wanatenda haki.
As many differences as we want to see in one another, some are white, some are black, some are from different tribes.
Na sisi binadamu huwa tunachukua vitu katika mtazamo wa macho ya binadamu, tunaangalia ubaguzi wa rangi, tunaangalia ukabila, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu kuna aina mbili tu ya watu, wale ambao wanatenda maovu na wale ambao wanatenda haki.
Some are male, some are female, some are tall, some are short, some are thin, some are fat.
Kwa sababu ya binadamu kuwa na visababu na malawama nyingi, tunachagua mtu kulingana na urefu, kimo chake, urefu ama mfupi, ama ni kama ni mnono ama ni mwembamba.
Whatever differences you want to see in one another, the only differences that matter are the ones that the Bible continually point out in humankind.
Tofauti ya maana inapatikana katika maandiko matakatifu ni ile ya kutenda vile ambavyo Mwenyezi Mungu anapenda ama kukaidi Mwenyezi Mungu.
That is the wicked and the righteous.
Wale ambao wanatenda maovu na wale ambao wanakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wao.
That is those who are children of God and those who are enemies of God.
Wale ambao wamehalalishwa na Mwenyezi Mungu na wale ambao wanampinga Kristo.
That is those who are believers and those who are not believers.
Kuna aina mbili, kuna wale ambao wanaamini na wale ambao wamechagua njia pana.
Let's all stand. Our Heavenly Father, how we give thanks to you, Lord, this morning for the life that you've given each of us, Lord. We thank you by your providential hand that you've brought us to be together this morning to pray, to hear from you in your word, to sing your praises. And Lord, how we thank you that though our race, the human race, fell, though each of us, we are sinners, you did not leave us as we are, as you have the fallen angels. The fallen angels have no hope of reconciliation with you, Father, but in your perfect will and by your grace, you have made a way for fallen men, women, children to be restored in fellowship to you, Lord, through your Son, Jesus Christ. How I pray, Father, that you will enlighten the minds of all who are here with these truths, that you will open their eyes to see that you've written their names in the Lamb's Book of Life, that through your word and through the ministry of your Holy Spirit, you will draw them to yourself. God, we love you, we praise you. May you help us as we go about our day, in our classrooms, in our studies, in whatever we're doing. Lord, help us. We depend completely and totally on you. It's in Jesus' name we pray.
Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. Amen.
Wonderful. Have a great day. I love all of you.
Yes.